Polisi ya Zombe limu kunonyeleza kumulira ukute nyumba ya kasisiro mufiridwa omwana wa miezi 11 kuchala mogi mupadea town council. Mugenza tegele kipenga ya Paima Pamung Priti na mukasisiro abadde mune mkulu wa emyaka enango na smart to say eranga bombi bana ba Jennifer Ayunga wa emyaka abiri nga kigambibwa mama abadde agenze kubaako byano gamu nnimire njegeno weegwiriddewo. Joseph Nanguchia ayogerera polisi mu kitundu kya West Nile agamba okunoonyereza kugenda mu maaso.